the ladies.
To the gossips.
Mungu kakuumba vikamilifu, yeah. Black beauty umewaka, mama umewaka, umbo lako nyembamba, yeah, yeah. Wanata mitumba inaka, mbona inaka. Usijibusi makalio, baby. Hiyo ndogo na napenda, yeah, minapenda. Tomato, hiyo ndongo na napenda, mama napendaga.
Mana, unaona penda bigi, mina penda ndogo.
Wana penda light skin, mina penda choko. Usinji bleach mikorogo, mikorogo.
Unaona penda bigi, mina penda ndogo.
Wana penda light skin, mina penda choko. Usinji bleach mikorogo, mikorogo.
Ase kupenda ulifo, ato kupenda ato ujichubwe, ujichubwe.
Se kupenda ulifo,
ato kupenda ato ujichubwe, ujichubwe.
Love you just the way you are,
you are.
Oh baby,
you are. You are.
I love you just the way you are,
love you just the way you are.
Figa yako nyembamba, ladha ya uchumba. Tukichoshwa kitanda, anipa hadi kwa kuta. Ona mbiba kama mtoto, mwepesi kapamba. Zile bingiri bingi za chumbani, kiranyo lalama.
Kipepeo,
daka deberi.
Kipepeo,
sweeter the juice.
Kipepeo,
chuchu ndogo kakeli.
Hila na nyonya
na unapenda bigi, mina penda ndogo.
Napenda light skin, mimi napenda choko, sinyi bleach mikorongo. Mikorongo.
Unaona penda bigi, mimi napenda ndogo.
Wanapenda light skin, mimi napenda choko, sinyi bleach mikorongo. Mikorongo.
Ase kupenda ulifu,
baby.
Ato kupenda ato ujichubwe, ujichubwe.
Ase kupenda ulifu.
Oh baby,
you are.